Yo.
Tsunami's Records.
Billy Saba.
Let's get on this.
Yo, listen. Anana pijo na penda stick. Denje ki call me siyezi pick. Undead in za mishediki na ina my girl ya sick. On dos ni kipiga the pick. Girl penduka jagi ni tick. Anana penda vle na roll. Ni kama ni weed. Kila night I'm short and I feed my kiss alafu ni stick. Anapenda kuongeza stew. Broader than ni food ya real. Anapenda magenge ton minta motion na spangwingwi. Anapenda magenge ton minta motion na kani ganji na esabu dollars. Fuck your bitch just take you gonjo. Alikuja na tenja kapono alafu anauliza kambogi meona. Mina washa kikola darani shule ni zimi staki kusoma. Anasema timi ni mgonjo na staki kupona. Rap life imefanya na konda na saka mistari hata kuliko mboga. Last time nikipiga shower ilikuwa ile time ya janga corona. Mina ona mama sana soma lakini kujibu ai ni noma. Kuna time na choma kuchoma but kuna time pia naomba kuomba. Ordinary na live my life ukileta zogo ta miss your life. Nina mbogi moja ngori luko ni black nikipiga ma Nike. He said that taki wa razi hakuna ta leader. Ini freelance holy za ti odi ni nani original dealer drug dealer. Yo.